House of Fame, House of Fame, House of Fame. Exclusive from ZH Promise. Umoyo wangu neo, kama futo kulimeo. Kusamvela kwangu neo, kama futo kulimeo. Uchakolwa wangu neo, wasandu kama pressure kulimeo. Ushemwela za nyoko, chila muntu fenechu wacha. Life ya nyoko, niwe baba nikiva. Ushemwela za usu, sana. Kalingenu inesha life ya uso sana, mavuto yanga leo ya sasa nduke mavuto yako weo. Kanipeza na kolewa mayamba kukamba nishakola. Kanipeza na somola mayamba kukamba tisamvera. Umoyo wangu leo sasa nduke mavuto yako weo. Una umoyo wako nawe usalangane pamu zako awe. Tipeza mosi ya napachalo, zivonse banga nkale dalo. Fortify ndingi ndiye kamusangu, yeah. Umoyo wangu neo kwasa nduka mafuto kulimeo. Kusamvela kwangu neo kwasa nduka mafuto kulimeo. Uchakolwa wangu ne kwasa nduka mapresha kulimeo. Ushemwela za nyoko, chila muntu fenechu wacha. Life ya nyoko, niwe baba nikivaza. Mwela za usu sana, kalingenu inesha. Life ya usu sana, nikasa uka neo, ati nilipenzelu weo. Kalemela neo, ati gai anapanda. Muntu pachalo alipipa bwindo. Sama funa muzake zimu yendele. Life bachalo niziva zaku, osa kamba kawa zaku. Life yanga, isa sanduke fiumo kuliwe. Life yanga, isa nkale kastori kuliwe. Umoyo wangu neo, kwa sanduka mafuto kulimeo. Kusamvela kwangu neo, kwa sanduka mafuto kulimeo. Uchakolwa wangu neo, kwa sanduka mapresha kulimeo. Ushemwela za nyoko, chila muntu fenechu wacha. Life ya nyoko, niwe baba nikivaza. Mwela za usu sana, kalingenu inesha. Life ya usu sana,
tukote fondo. Manena njine wapaka mwa efisansa musha, Adizi nikona palishisha efisansa musha, Muma kama njine wama bloni efisansa musha, Just live your life, your life, your life, life, life,
yeah. Umoyo wangu neo, kwa sanduka mafuto kulimeo. Kusamvela kwangu neo, kwa sanduka mafuto kulimeo.
Uchakolwa wangu neo, kwa sanduka mapresha kulimeo. Ushemwela za nyoko,
chila muntu fenechu wacha.
Life ya nyoko,
niwe baba nikiva.
Mwela za usu
sana, kalingenu inesha.
Life ya usu
sana,
Umoyo wangu neo, kwa sanduka mafuto kulimeo. Kusamvela kwangu neo, kwa sanduka mafuto kulimeo.
Uchakolwa wangu neo, kwa sanduka mapresha kulimeo. Ushemwela za nyoko,
chila muntu fenechu wacha.
Life ya nyoko,
niwe baba nikivaza.
Mwela za usu
sana, kalingenu inesha.
Life ya usu
sana,
Oh yes, Chimps Kelly, you know me. Straight from Chipata, yada. The Yosta, I see ya. Chill Stada, I see ya. DJ Rafetch Shows Ball Entertainment, Cruzy Beats, DJ Kasuli, Acapondo Zoda, DJ One Time, DJ Shimwe, DJ Chiulu, we straight from Chipata, you know. DJ 4, DJ Brax, DJ Banks, DJ Helmet, I see ya. DJ Ducks, we spit from Chipata City. Chimps Kelly, Bamba, Mr. Wheeler, Edward Zikuta Pee. Brains I see ya. Na shirini Wendy Halawa.
High levels.
85-20.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.